exclusive from soloplay.ng.
Big boy on a beat. Mikono yu na sarenda, acha dunia yuwe mune mependa. Wangapi warikuja kaenda, ona ni wewe. Wezako na isabu karenda, sekura masaya na kwenda. Ebu fanyo urudi na kupenda, basi mielewe. Itani umbua kifo, kifo, nikia ficha marathi. Sikujue before, kifo kumpata unipenda no kasi. Nimejaribu kaka wimbo kukukimia, pengine labda kakasikia. Ishara tosha kwa najutia, fanya unisameri mambo ya ujana. Moyoro kufa ganzi nikifikiria, mazito tuloyopitia. Kelo kufanya utake atanisikia, bado nahisi ni kama jana. Hakuna aliyekamilika, hata unayemdhani malaika, bado anaweza kwa shetani. Na ukasema bora mimi, ndoto yangu bado haijafutika. Na mini siku itafika, tumwete shehe na ubani, au tufunge ndoa kanisani. Oh baby, I miss you, I miss you, I miss you, I miss you. Kweli mapenzi hayana ujanja, haya ligi jina mkwanja. Yani nimepita kila kiwanja, kila nimenasa kwa mtoto wa Masanja. We ni mtu wa Mungu tena mlokole, yani ni apu ya mange. Wapiga majungu wakina lokole, warupa kaza mina kula bange. Nabuka makosa tena niporazi kutoa kosa, asifanya urudi malikia. Tuje kuanze tulipoishia, hey, hey. Wambie mashoga zako sipa ubaya, ila misipenda gikungea. Unamsema je mwenzako bangi mbaya, kamoja wahi hata mgongea. Hakuna aliyekamilika, hata unayemdhani malaika, bado anaweza kwa shetani. Na ukasema bora mimi, ndoto yangu bado haijafutika. Na mini siku itafika, tumwete shehe na ubani, au tufunge ndoa kanisani. Oh baby, I miss you, I miss you, I miss you, I miss you. Of course, people in the beat.
More music from soloplay.ng.
Konde boy commit number one, Baresa.
It is what it is, baby, want you to come back.